mdziko mukakhala mtsogoleri woyipa, zinthu zimayipa. Pa mpingo pakhala mtsogoleri woyipa, zinthu zimayipa. Pena paliponse pakhala mtsogoleri woyipa, zinthu zimasokonekera. Chifukwa chani ndikunena izi? Tiyeni tikhale chete, timve kusanthulidwa kwa mawu kuchokera kuthumbiri chapter 33. Kodi mkulu amene anali woyipayo ndi ndani, adatani, chidachitika ndi chani? Mbale Osman Chiro Amanda, tisogoleni kuthumbiri chapter 33, mbiri yoyipa ili mbiri yathu yalero.
Landirani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga pa ulendo, mudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Zikomwe chifukwa cha mdalitso wa Mulungu umene watidzera lero pa ulendo uno. Koma poyamba tiyeni tilole kuti Ambuye atitsogolere ndi mawu apa Yohane 3 verse 36 amene akunena kuti iye amene akhulupirira mwanayo ali nawo moyo wosatha, koma iye amene sakhulupirira mwanayo sadzaona moyo, koma mkwiyo wa Mulungu ukhale pa iye. Ndi mu programu yata tinali kusanthula 2:30-17 kufikira chapter 32 kulekeza 33, momwe tidaona chitsitsimutso mu nthawi ya Hezekiya kudwala ndi ifa yake. Ndipo lero tilowa mu 2:33-1-23, momwe tikambirane nkhani ya ulamuliro woyipa wa Manase. Ndiye monga tidaona kuti Hezekiya anadwala kwa kuifa, kwa pamene adapemphera pamodzi ndi Yesaya, Mulungu anava pempho lake kotero kuti anamuonjezera zaka zina 15. Iyi ndi nthawi yomwe chifundo cha Mulungu chidaonekera pamene anayankha pemphero la Hezekiya. Koma pamene tionetsetsa mbiri ya moyo wa Hezekiya yowonjezerayi, mwina munthu akhoza kunena kuti zikanakhala bwino Hezekiya akanafa nthawi yomwe yoyamba. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti inali nthawi yowonjezera momwe Hezekiya anachita chinthu chopusa powonetsa chuma cha dziko lake ku adani a ku Babulo. Chinthu ichi ndi chimene chidatsegula khomo la Nebukadineza kubwera ndi kutenga Yerusalemu. Taonani kuti Nebukadineza anadziwiratu kumene akanakapeza chuma chimene anali kufuna, ndipo ndi mphamvu zake anakatengadi chuma chonse. Ndiye tikunenetsa kuti Hezekiya sanachite bwino pakuonesa adani wake malo onse a dziko lake. Kachiwiri, tikuona kuti Manase anali ndi zaka 12 pamene anayamba ulamuliro wa ufumu wa Yuda. Mwankhani iyi tikupeza chithunzi chakuti Manase anabadwa mu nthawi yowonjezera yomwe Mulungu anapereka kwa Hezekiya ngati yankho la pemphero lake. Ndiye Manase amene anabadwa nthawi iyi anali mfumu yoyipa kwambiri kuposa mafumu onse a Yuda. Tele pa nthawi ya ulamuliro wake mu Yuda munali moyo wachisawawa wosakumbuka nawo Mulungu, mpaka Mulunguyo anachita kuloweleapo. Tenditambe kuwerenga chapter 33 momwe tiyambe kuona ulamuliro woyipa wa Manase. Verse 1. Manase anali wa zaka 12 polowa ufumu wake, na akala mfumu mu Yerusalemu zaka 50 pambuzi sanu. Na achita choyipa pamaso pa Yehova, monga mwa zonyasa za mitundu amene Yehova anawachotsa mdziko mwawo pamaso pa ana a Israeli. Tsono ndiyambe ndi mawu akuti ndi chinthu chachilendo kuti Hezekiya anali mfumu yabwino kwambiri imene inatsogolera mtundu wa Israeli kuchitsitsimutso. Koma pamene mwana wake watenga mpando wa atate wake pano, akukhala mfumu yoyipa kwambiri. Kodino mukhoza kufotokozera motani nkhani imene? Kapena tifunse kuti mukuganiza kuti zinachitika chifukwa chani zimenezi? Taonani masiku ano timamva nkhani zofanana ndi zimenezi kawiri kawiri mabanja mwathumu, ngakhale mabanja amene ndi abwino achipembedzo. Timamva kuti mwana wamkazi komanso ngakhale mwana wamamuna wapanduka. Ndiye pana oterewa maganizo oyamba amadzi ndi wakuti anawa sanaleredwe bwino. Mwina timanena kuti anachoka ku banja kumene kunalibe chiphunziso chabwino, kapena analibe makolo, kaya mwina analeredwa ndi kholo limodzi. Tsono pano ndifuna ndiperekepo zifukwa zina zomwe zimachititsa kuti mwina zikhoza kukhala zoveka bwino. Poyamba ine ndimaona kuti anawa amatengera khalidwe la ana anzawo amene akhala nawo. Ndipo ana onse amalowa mmoyo umene amaganiza kuti zimene amanena ndi kuchita makolo awo ndi zinthu zachabechabe kapena kuti ndi zinthu zopusa. Tele samakhalanso ndi chidwi chofuna kuvera makolo awo ayi. Koma nthawi zina anawo akayendayenda akapanikizika ndi dziko amafika pobwelera kwa makolo awo ndipo amazindikira kuti anataya nthawi yawo pachabe. Paliso chinthu china chomwe ndaonapo mmoyo wa chinyamatawa. Makamaka amene akuchokera ku mabanja a Chikhristu komanso kuti nthawi zina anavomerezapo Yesu kukhala mbuye wa moyo wawo amakhoza kubwelera ndithu msanga kwa Mulungu wawo. Koma vuto lalikulu limakhala kwa ana amene asanachitepo chisankho chotsatira Yesu moyo wawo. Tele Manase ndi chitsanzo cha ana otere. Ichi ndi chifukwa chake ulamuliro wake unali woyipa kuposa amene munthu angaganizire. Tele ndi chifukwa chake ulamuliro wa Mulungu umene unali kuimira Mulungu amene unali utachoka mukachisi. Ndipo ndimakhulupirira kuti ndi chinthu chimene mneneri Ezekiel anaona kuti ulemerero wa Mulungu unachoka mchipinda chopatulikitsitsa chifukwa cha uchimo wa anthu ndi kupanduka kwawo. Tsono anthu ena amanena kuti ulemerero wa Mulungu unachoka mkachisi pa nthawi yomwe Ayuda anatengedwa kupita ku ukapolo ku Babulo. Koma ine ndili ndi maganizo akuti ulemerero umenewo unachoka mkachisimu nthawi yomwe Manase anali kulamulira Yuda. Ndikunena mawu awa chifukwa sindikuona nthawi ina iliyonse mbiri ya Israeli yomwe ulemerero wa Mulungu ukanachoka koposa mu nthawi iyi ya ulamuliro wa Manase popeza ndiwo unali ulamuliro woyipitsitsati. Koma ndifuna muone kuti Manase ndi amene analamulira Israel kwa nthawi yayitali kuposa fumu ina iliyonse. Taonani tikunena kuti analamulira kokwanira zaka 55. Iyi ndi nthawi yayitali ndithu. Taonani Manase analamulira nthawi yayitali kuposa Davide, kuposa Solomon, ngakhalenso kuposa atate wake. Mwinenu nkumafunsa kuti kodi Mulungu samadziwa kuti Manase anali fumu yoyipa? Yankho likuti anali kudziwa ndithu, koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu ndi wachifundo ndipo amapirira nafe kotera kuti safuna kuti wina akaonongeke. Komanso tiyenera kudziwa kuti Mulungu ali ndi nthawi yochuluka kwambiri ndipo sachita zinthu modzidzimuka kapena mwaphuma. Ndipo inu ndi ine sitingathe kumufulumizitsa ayi. Tele pangani ya Manase tikunena kuti nthawi yonseyi anali kupereka mawu wakuti alape nabwerere kwa Mulungu wake. Haleluya. Okondedwa anzanga paulendo, kodi mumadziwa kuti Mulungu sanatope nanu monga anachita ndi Manase? Ndipo kuti mungamanena monyadira kuti mwachitapo inu za dziko? Tela ndikukhulupirira kuti Mulungu amadziwa so ndithu zimenezi, koma akukupatsani mwayi wakuti mulape nimubwerere kwa iye. Koma mufuna mukwanitse zaka 75 kodi mukadayenda njira ya uchimo? Taonani Mulungu akunena kuti musazengereze popeza tsiku latsoka simulidziwa kuti libwera liti. Pano ndifuna paveke bwino wakondedwa kuti mbukwa lino la mbiri tikuona malingaliro a Mulungu pankhani ya Manase. Pamene mu buku la mafumu tinali kuona mbiri chabe ya zinthu zomwe Manase anachita zoyipa, ndiye pamene zoyipa izi zikuonetsedwanso mbuku la mbiri Mulungu akunena kuti ngakhale Manase anachita zolakwa zambiri zoposa zija Mulungu anataya nazo anthu akunja akumusungabe ndi cholinga chakuti alape ndi kubwerera kwa iye. Nkhani ili pano ndi yakuti Mulungu akuona zoyipa zonse zimene inu mudachita. Ndipo anthu ena zoyipa zomwezo anafa nazo osatembenuka. Koma Mulungu akusunga inu ndi moyo, ndi cholinga chakuti musafe musanatembenuke mtima. Verse 3. Pakuti anamanganso misanje adayipasula Hezekiya atate wake, nawutsira Baala magulu ansembe, napanga zifanizo, nalambira khamo lonse lakuthambo nalitumikira. Manase wafika poyipa chifukwa walowelera, kapena tinene kuti wafika pakuya popembedza mafano. Taonani wafika poyipa monga mujanali kupembedzera mafano Ahabu ndi mkazi wake Yezebeli. Mwanjira ina tikunena kuti Manase wachotsa ndi kutaya ulemelero wa Mulungu umene atate wake anakhazikitsa mu Yuda ndi kukhazikitsa chipembedzo cha mafano. Anzanga, mwina inu mwana wanu anafika potere kuti mwathana Yezeru, ndipo mumanena kuti inu munachitapo zoyipa, koma pamene wafika mwana wanu inu simukumvetsa. Ayi ndithu zinaliso chomwechi ndi Manase, koma taonani Mulungu anamusunga akulamulira kwa nthawi yayitali koposa fumu ina ilolose mdzikomo. Wokondedwa, dziwani kuti inu ndine tikusungidwa chifukwa cha chifundo cha Mulungu. Tamvani mawu apa Masali mwa 52 verse 1 akunena kuti uzitamandiranji ndi choyipa chiphona iwe, chifundo cha Mulungu chikhala tsiku lonse. Verse 4. Namanga maguwa ansembe nyumba ya Yehova, imene Yehova anati mu Yerusalemu mudzakhala dzina langa ku nthawi zonse. Namangira sokhamo lonse lakuthambo maguwa ansembe mabwalo awiri a nyumba ya Yehova. Ndime ino ndi imene ikufotokoza kuti Manase anamanga maguwa mafano mkachisi nyumba ya Mulungu mu Yerusalemu. Tera tsopano akupembedzamo za mumlengalenga monga Jupiter, Mercury, Venus, ndi kupembedza nyenyezi za mmwambamo. Mwanjira ena tikunena kuti anayamba chipembedzo cha horoscope mkachisi ya Mulungu. Wokondedwa anzanga paulendo, ndi zomvetsa chisoni kuti ngakhale mmachalitso athu lero, komanso ngakhale pakati pa Akhristu akumalimbikitsa kumaona horoscope. Tere lero yakhala ngati business, kapena kuti yakhala ngati malonda otentha, posadziwa kuti tikupembedza milungu ina. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti anthu akuika chikhulupiriro chawo kwambiri pa nyenyezi ndi zinthu zina osati Mulungu ayi. Tsono chimene chimadabwitsa ine ndi chakuti anthu azelu amaphunziro awo, maphunziro apamwamba ndithu abwino, amene amadziwa ndithu kuti nyenyezi zimene akukhulupirirazi analenga ndi Mulungu, akuikabe chikhulupiriro chawo pa izo osati wolengayo. Kodi ndi zoona kuti wolenga angakhale wopanda mphamvu kusiyana ndi cholengedwa? Ndi mafuna inu mutalingalira mozama funso limeneli. Tere Manase sanathe kulingalira mozama pamenepa, kote kuti anapitirira kumanga malo ndi maguwa azolengedwa za mwamba, mabwalo awiri onse a nyumba ya Yehova, kumene kuli kuphwanya pangano limene Yehova adanena kuti Ziyoni adzakhala malo ake opumulirapo kwa muyaya, ndi Israeli kukhala anthu ake a pangano. Ndipo akutsindika motere pa Masali 132 verse 13 mpaka na 14. Pamene akunena mawu kuti pakuti Yehova anasankha Ziyoni, anali kukhumba likhale pokhala pake, ndi kuti pampumulo panga mpano posatha pano ndidzakhala pakuti ndakhumbapo. Haleluya. Komabe Manase sanasiyire pompwayi. Tavani verse 6. Anapititsaso ana wake pa moto mchigwa cha ana Ahinom, nawombeza maula, nasamalira malodza, naichita zanyanga, naika obwebweta ndi openduza. anachita zoyipa zambiri pamaso pa Yehova, nkuutsa mkwiyo wake. Manase, wafika dipo ipitsitsa. Tona na kutenga wana wake, kura zipita pamoto kapena kutenga wana angono, kudula zidutsa mzanjala fano, lomwelina alirote nta kwambiri. Manase sana sile pamenepa, ana alikugwiritsa nchito matsenga, malodza, nyanga ndikuika wanthu obwebweta. Ndiye zose akuchita Manasezi, zikuonetsa Satana ndithu, kuti akuonekela mtupi. Okondedwa anzanga paulendo. Ndifuna mutsegule maso anu pakali pano. Kodi masiku ano, sakuoneka Satana mtupi. Kapana ndifuse kuti, mmene mukuoneramu, mmene zinthu zikuyendera. Ndikumene kukupita zinthu, ndziko lathuli. Kodi sitili kubwelera kuchipembedzo chimene chicha Satana. Verse 7. Ndipo anaika chifanizo chosema cha fanolo, adachipanga nyumba ya Mulungu. Imene Mulungu adati kwa Davide ndi Solomo mwana wake. Mnyumba muno ndi Yerusalemu mmene ndausankha mafuko onse a Israeli, ndidzayika dzina langa ku nthawi zonse. Ndipo sindidzasunthaso phazi la Israeli ku dziko ndalikila makolo anu. Pokapo asamalire kuchita zonse ndawalamulira chilamulo chonse. Ndi malembo ndi maweruzo mwadzanja la Mose. Ndimene tikuona molonjezo limene Mulungu anachita kuti ngati Israeli adzamulambira ndi kukhala wokhulupirika kwa iye, adzawadalisa ndithu. Koma taonani zomwe akuchita Manase mu Yuda. Zose mphana kutali ndi zimene zili mulonjezo limeneli. Anzanga, kodi mumadziwa kuti Mulungu analonjeza kale kudalitsa inu ndine? Koma madaliso awa adzaperekedwa pakuvera Mulunguyo basi. Ichi ndi chimene Mulungu anatsindika kunena pa Deuteronomy 30, verse 9 ndi 10. Kuti adzadalitsa Israeli pakuvera iye. Verse 9. Koma Manase analakwitsa Yuda ndi okhala mu Yerusalemu, kotero kuti anachita choyipa koposa mitundu amene Yehova anawawononga pamaso pa ana a Israeli. Ndipo Yehova analankhula ndi Manase ndi anthu ake, koma sanasamalira. Tsono pamene tiwerenga ndime yomweyi mu 2 Mafumu 21 verse 10 pakana 16, tipeza kuti Mulungu akufotokozera kupyolera mwa aneneli mmene chidzakhalire chilango cha Manase pa machimo ake. Yerusalemu nawe adzawonongeka ndipo anthu ake adzatengedwa ndi adani wawo. Ndiye mundime yomwe tangoverengayi tikupeza kuti Manase anachimwa kwakukulu, komanso anachimwitsa Yuda yense pamene anayamba kupembedza mafano. Kutanthauza kuti Manase anachimwitsa Yuda koposa anthu akuja. Wokondedwa anzanga paulendo, nkhani ya Manase yandikumbutsa mawu apa Mateyu 12, verse 43 ndi 45, amene amanena kuti, koma mzimu wonyasa utatuluka mwa munthu, umapitilira malo opanda madzi, kufunafuna mpumulo osaupeza. Pomwepo unena, ndidzabwerera kunka ku nyumba kwanga, konkuja ndinatulukako. Ndipo pakufika ako, uipeza yopanda wokhalamo, yosesedwa ndi yokonzedwa. Pomwepo upita, nutenga pamodzi ndi uwu, mizimu ina inzake isanu ndi iwiri, yoyipa yoposa mwini yekhayo, ndipo ilola ni khalamo. Ndipo matsirizidwe ake a munthu uyu, akhala oyipa oposa mayambidwe ake. Tele mau awa akutsimikizadi kuti Manase anadzazidwadi ndi mizimu yoyipa. Koma mu verse 10 tikuona chisomo cha Mulungu kuti Mulunguyo mwaneneli wake analankhula mwakulangiza ndi kuchenjeza zakutembenukira ku mafano. Mwachisoni kuti chisomo, chifundo ndi kukoma mtima kwa Yehova sikudathandiza anthu awa kusiya kupembedza mafano. Ndiye mwankhani yonseyi ndifuna tiphunzire kuti ndi chinthu chomvetsa chisoni kuti ana amene anabadwa kwa makolo okhulupirira akhoza kuchoka pa njira yabwino ya Mulungu yomwe anaphunzitsidwayo. Chinthu chachiwiri tiphunzira kuti makolo akhoza kupereka chinthu china chilichonse kwa vana wawo, koma sangathe kupereka chisomwayi. Kachitatu, kapembedzedwe ka mpingo kosatsimikiza mtima ndi nthenda yayikulu yomwe imadzitsa kufoka kwakukulu kumene kumathera mkugwa kwa wanthu. Chotsiriza tiphunzira kuti Mulungu wa dziko lino ndiye Satana amene wakhala akudetsa m'maso wanthu ndipo ali ndi mphamvu pa wanthu amene anawamanga. Tiyentiloweni mundimeyi momwe tione Manase atengedwa ku ukapolo ndi kubwerezeletsedwanso. Ndime ino ikunena kuti pamene munthu kapena mtundu wa anthu ukafika pa ndime ya Manase, tiyenera kukhala ndi chitsimikizo chonse kuti Mulungu achite chinthu china chake. Tiyenditcheni kuti verse 11, motero Yehova anawafikitsira akazembe akhamu la nkhondo la mfumu ya Asuri, nangwira Manase ndi zokowera, namanga matangadza namuka naye ku Babulo. Manase pano wagwidwa ndi adani wake, kote kuti watengedwa ndipo akupita naye ku ukapolo ku Babulo. Tsono tavani zomwe zinachitika ku ukapoloko. 12, ndipo popsinjika iye anapembedza Yehova Mulungu wake nadzichepeletsa kwambiri pamaso pa Mulungu wa makolo ake. Anampempha ndipo anapembedzeka navera kupembedza kwake, nambwezera ku Yerusalemu mu ufumu wake. Pamenepo anadziwa Manase kuti Yehova ndiye Mulungu. Haleluya! Pano ndiyambe ndi mawu akuti Manase anachita nalo dziko. Tsono malinga ndi mmene tamvera mbiri yake, ndikanakhala ino okondedwa ndikananena kuti ndamutopera mwana wanga, koma taonani Mulungu sanatope naye. Ndiye chimene anachita Mulungu ndi kumutumiza kapena kumutumizira mavuto ochuluka, ndipo anatengedwa kunka ku ukapolo ku Babulo. Ndipo pamene Manase analowa mmasautso ochuluka, anatsiguka m'maso nagonja nabwerera kwa Mulungu moona mtima. Nthawi yomweyo Mulungu anamukhululukira namubwezeletsanso kwa iye. Tsono mwina inu nkufunsa kuti kodi zinatheka bwanji munthu wochimwitsitsayo kuti mpaka na Mulungu amubwezeletsenso? Yankho likuti anabwerera kwa Yehova moona mtima. Haleluya! Azanga, inu mumanena kuti ndinu Mkhristu, kodi munabwelera kwa Yehova moona mtima? Tsono tamvani zomwe anachita atabwelera ku Yerusalemu. Iye anachotsa ndi kutulutsa milungu yachilendo nyumba ya Yehova, ndipo anakozanso guwa la Yehova naphera sembe pamenepo. Okondedwa, ndifuna muone nthawi yomwe Manase analamulira Yuda kuti inali yayitali koma ali muchimo. Koma pomwe anadzipereka kwa Mulungu, iye anapa pemphero lake ndipo anamulandira. Pano tikuphunzira kuti pamene munthu alapa mtima, sizitenga nthawi yotalika kuti Mulungu amkhululukire machimo ake. Ayi, ndi nthawi yomweyo kapena kuti pompopompo, uyu ndiye mwana wolowelera okondedwa, mwana wa mbanja la makolo opembedza. Ndifuna ndiku limbikitseni makolo anzanga kuti tisataye mtima kuti tsiku lina mwana wathu adzabwelera kwa Atate ndithu. Ndibwerezeso kuti ndikanakhala ine ndikanamusiya, koma Mulungu sanamusiya okondedwa. Iye anapha pemphero lake namulandira. Izi zikhoza kuchitikanso ndi mwana wanu ngakhaleso ndinu inu okondedwa, ngati mutapempha chikhululukiro kwa Mulungu. Tiyentioneza ulamuliro wa Amoni. Verse 21, Amoni ndiye wa zaka 22 polowa ufumu wake, nakhala mfumu mu Yerusalemu zaka 2. Ndipo anachita choyipa pamaso pa Yehova monga umo anachitira Manase atate wake, pakuti Amoni anaphera nsembe mafano osema onse amene adapanga Manase atate wake na awatumikia. Koma sana zichepetsa pamaso pa Yehova monga mwana zichepetsera Manase atate wake. Koma Amoni amene anajulukitsa kupalamula kwake. Pamene tikumaliza programu inokwanedwa, ndifuna tione nkhani ya mwana wa Manase wotchedwa Amoni. Tikumva kuti naye anachita zoyipa kutsatira moyo wa atate wake woyamba uja. Koma mwachisoni kuti iyeyu sanalape monga anachita Manase atate wake. Kodino mufuna kutenga chitsanzo chayani pakati pa anthu awiri awa, Manase ndi Amoni? Okondedwa lero, tiyendilekeze pano. Koma timasanthula 2:33:1-23. Momwe takambirana nkhani yakuwunika ulamuliro woyipa wa Manase. Ambuye akudalitseni. Amen.
Zikumawambiri mbale Osman Chiro Amanda potitsogolera ku 2:33 komwe tamva zambiri zambiri ya Manase ulamuliro woyipa zomvetsa chisoni zochitisa manyazi. Izi nzomwe taona lero mprogramu ya tisanthule Bible yomwenso ikupezeka pa internet pa ttb.twr.org/chichewa ttb.twr.org/chichewa. Mukafuna kutilembera kalata makamaka email, lemberani ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.